Inyarwanda dube
cyane mbabwire icyo saba yewe n'umuryango bene kanyarwanda turumwe hoshi mureke kwita na rubanda
mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro cyerekeranye no kwibohora ingengabitekerezo z'amoko ya politiki tugiye kurebera hamwe uburyo izo ngengabitekerezo zisenya umuco nyarwanda kandi zihonyora amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abantu twese tuzi ko mu muco wacu karande harimo amoko gakondo y'abanyiginya abazigaba abega abasinga n'ayandi ariko nanone twaje kwigishwa ko ngo ayo moko arimo n'ayandi y'ubuhutu ubututsi n'ubutwa umunyarwanda akivuga ati ndi umusinga w'umututsi undi ati ndi umwega w'umuhutu undi ati ndi umugesera w'umutwa umuntu wese ushyira mu gaciro akaba yakwibaza ukuntu ubwoko bumwe bushobora kuba mu bundi uretse ubundi n'u rwanda hari ikindi gihugu mwari mwumva umuntu ashobora kugira ubwoko bubiri abantu bagahuza ubwoko bumwe ariko ntibahuze ubundi umunyarwanda umwe w'umunyiginya akaba umuhutu undi munyiginya akaba umututsi undi munyiginya akaba umutwa ibyo mwumva atari amayobera na mbere y'uko abakoloni baza mu rwanda rero ayo moko y'abahutu abatutsi n'abatwa nabwo yari aya politiki kuko ubutegetsi bwariho nabwo bwari bugizwe n'abanyepolitiki ari nabo bashyizeho ayo moko bashingiye ku karengane kakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abanyarwanda no mu mibanire yabo n'imiryango yabo nuko abanyepolitiki b'icyo gihe bashyiraho ingengabitekerezo ivuga ko ngo abatutsi ari aborozi ngo abahutu ari abahinzi ngo abatwa bakaba ababumbyi b'inkono ese abakoraga iyo mirimo yose ubwoko bwabo bwabuguye muri iki gihe se abadakora iyo mirimo bo ubwoko bwabo ni ubuhe nyamara hari abiyitirira ubwoko ubu n'ubu kandi nta n'umwe muri iyo mirimo bakora bakwiye kwibohora iyo ngengabitekerezo rero iryo vangura risumbanya abantu kandi ririmo ikinyoma n'akarengane kuba abanyarwanda dufite ubwoko gakondo maze kuvuga tukagira n'ubwo abahutu abatutsi n'abatwa nuko bumwe muri ubwo bwoko atari ubwoko mu by'ukuri kuba muri buri bwoko gakondo habamo ayo moko atatu yandi ni ikindi kimenyetso cy'uko ayo moko atatu ari aya politiki kandi ari n'amahimbano ayo moko ya politiki yashenye umuco wacu kuko yatesheje agaciro amoko gakondo y'abanyarwanda mu mwaka w'2015 hari umunyarwanda w'imyaka 27 twaganiriye ambwira ko atari azi ko mu banyiginya harimo n'abahutu n'abatwa kuko yari azi ko ngo abanyiginya bose ari abatutsi kuko ari bwo bwoko kera abami bakomokagamo kandi bakaba bari abatutsi abanyarwanda bemeye ko ayo moko ya politiki aba kimwe mu bibaranga kugeza ubwo bayitirira amwe mu mazina yabo ngo amazina ya n'aya n'ay'abahutu ngo aya n'aya n'ay'abatutsi ngo ariya n'ay'abatwa bakita umwana izina ritari rya se ariko bakavuga ko yavukanye ubwoko bwa se nk'uko bimeze ku moko gakondo kandi nta miryango y'abahutu y'abatutsi n'iy'abatwa ibaho nyamara n'abanyamahanga bamwe biyita abahanga batangiye kubona ko kwita umwana izina rya se gusa bibangamiye ihame rivuga ko abantu twese tureshya kandi dukwiye kandi dufite uburenganzira bumwe mu gihe kuri iyo ngingo twebwe umuco wacu uryubahiriza kuva kera ababyeyi bakita umwana wabo izina ridahuye na rimwe mu mazina yabo kuko buri muntu wese atandukanye n'undi kuri iyo ngingo rero abanyarwanda twateye imbere turi abahanga kurusha abo banyamahanga dukwiye rero gusubira mu muco wacu tukareka kubeshya abana bacu ko bafite ubwoko bwa politiki ubu ahubwo tukabigisha amoko yacu gakondo yo mu muco karande amoko y'abasinga amoko y'abasindi amoko y'abagesera abega abanyiginya n'ayandi kugira ngo tuyasubize agaciro kayo na ndetse tugarutse kuri za ngengabitekerezo zivuga ko ibyitwa ko ngo bitandukanye amoko natangiye mvuga nta mpamvu n'imwe yasobanura uburyo umwana agomba kugira ubwoko bwa politiki bwa se uko kwemera kurimo ikinyoma ni mu byisuzumire namwe umwana ko avuka kuri se na nyina kuki yakwitwa ko asa na se gusa ashobora kandi kugira imibereho n'ubutunzi ndetse n'ukwemera bitagize aho bihuriye n'ibyo se afite aba munyarwanda rimwe ugeze kumbaza ubwoko bwa data ashaka kumenya ubwanjye aho kumbaza ubwo nemera ko mfite atarinze guca ku ruhande nahise mubwira ko yibagiye kumbaza inka cyangwa amasambu ntunze cyangwa se umubare w'inkono nabumbye uwo munsi nuko araseka aratembagara amaze kuva ku butaka namubwiye ko ukwemera kw'ababyeyi banjye atari ko kwanjye ibi rero birerekana ko ku kibazo cy'amoko abanyarwanda tureba aho turi n'aho tuva ariko ntiturebe aho tujya reka turebe noneho uburyo ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zirimo ivangura n'isumbanyabitsina nkurikije ibyo maze kuvuga rero umwana ntiyagombye kwitirirwa ubwoko bwa se ahubwo yagombye kwihitiramo ubwoko ashaka cyangwa akabureka ibyo byatumanye nawe umwana yumva ko adakandamijwe ntihabe ubwiganze bw'igitsina gabo by'umwihariko abanyarwandakazi bagombye guhaguruka bakamagana iyo sumbanyabitsina ese umwana utazi se wamubyaye ntamenye ibisekuru bye ubwoko bwe bwa buhe igisubizo ni uko ari ntabwo agira abana b'impinja b'ibitambambuga batazi ubwoko icyo ari cyo wavuga gute ko ari abahutu abatutsi cyangwa abatwa abo bana bishwe mu by'ukuri bazize ubwoko bwa basi ntabwo bazize ubwoko bwabo kuko ntabwo bari bafite bishwe batazi icyo bazira nta muntu ushobora kwitirirwa ubutunzi bw'ikintu nawe ubwe atazi ko afite mu rwanda abantu benshi harimo ndetse n'abanyamahanga urugero abanyekungu bazize ubwoko badafite kubera ya ngengabitekerezo mbi yo kwitirira umuntu ubwoko ukurikije isura ye birababaje ariko ntibivuze ko ababishe batakoze jenoside abishe abo batari abatutsi nabo bakoze ibyaha bya jenoside kuko bibwiraga ko abo bica ari abatutsi kimwe n'uko hari abantu batari abahutu harimo ndetse n'abazwiho ko ari abatutsi bafatanyije na bamwe mu bahutu kwica abatutsi kandi bashaka kubarimbura nabo bakoze jenoside kuko bari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside muri abo abazwiho ko ari abatutsi bashobora kuba bariyumvagamo ko bo ari abahutu cyangwa ko nta bwoko bafite cyangwa bakiyumvamo ko ari abatutsi ariko babifitemo inyungu za politiki igitekerezo cy'umuntu ukora icyaha nicyo cyangombwa mu kumenya icyaha cyakozwe icyo ari cyo niyo mpamvu abatemera ko amoko abaho bitavuze ko bahakana jenoside y'abatutsi mu gihe abishe abatutsi bari bazi ko ayo moko ya politiki ariho kubera ko bayemeraga ikibazo ni uko byafashwe nk'ihame ko ngo buri munyarwanda wese afite ubwoko ariko ntibisobanure ko ayo moko ari aya politiki urundi rugero ni uko amadini abiri aramutse asubiranyemo hakaba jenoside ntibivuze ko abatari muri ayo madini bahakana ko iyo jenoside yabayeho. Nanone kandi ubwicanyi bwakorewe abahutu n'abandi bantu bazira ko barengera abatutsi kandi babarwanirira kugira ngo baticwa mu rugero babahisha, ubwo bwicanyi nabwo bushambikiye ku cyaha cya jenoside. Abantu nabo bazize jenoside y'abatutsi nubwo batari abatutsi. Byumvikane rero ko hari abantu batari abatutsi nabo barokotse iyo jenoside, ntabwo abakoze jenoside y'abatutsi ari abahutu bose, ntabwo bazize iyo jenoside n'abayirokotse ari abatutsi gusa, kandi abayikoze si abahutu gusa. Ibyo maze kuvuga birareba kandi n'ibindi byaha byakorewe abahutu nabo bazira ubwoko bwabo. Nta bwoko bw'inzirakarengane bubaho, kandi nta n'ubwoko bw'abanyabyaha bubaho.
Bumba kanya gatoya mutege amatwi mbahuze, naje mwirengagize ubwo buto bwanjye, igikurumba ni impanuro.
Politiki ni ukuvangura Abanyarwanda, kubarura Abanyarwanda hagamijwe kumenya umubare w'Abahutu w'Abatutsi n'uw'Abatwa, nabyo bivangura ayo moko ya politiki. Ni ukuvuga ko ibarura ryigeze gukorwa ngo rigasanga Abatwa ari 1%, Abatutsi ari 14.4%, naho Abahutu bakaba 85%, ryavanguye abo Banyarwanda. Icyakurikiyeho ni ukubasumbanya, ni uko bamwe bitwa rubanda nyamwinshi, abandi bitwa ngo ni rubanda nyamuke. Iyo iryo barura ridakorwa byari kuba bitwaye iki? Iryo barura ndetse ryuzuyemo ibinyoma, kuko hari abandi Banyarwanda benshi badafite ayo moko nk'uko nabivuze, kandi umubare wabo ukaba udashobora kumenyekana mu by'ukuri. Birabaje kubonana na n'ubu iyo mibare igifatwa nk'ukuri muri iki gihe tugezemo, na nyuma y'ubwicanyi ndengakamere bwahitanye abanyarwanda benshi cyane kandi bo mu bwoko bwose, kandi hari n'abandi Banyarwanda bongeye kuvuka nyuma y'iryo barura. Iyo mibare rero nta gaciro ikwiye guhabwa, kuko yakozwe mu buryo bunyuranyije n'ihame rivuga ko abanyarwanda bose bagomba kureshya bakagira uburenganzira bumwe, bakareshya imbere y'amategeko. Bityo rero n'indi mibare yose yabarura abazima cyangwa bapfuye, kandi igashingira ku mibare y'ibyo barura, nta gaciro yagombye kugira, kuko nayo yaba irimo ivangura n'ikinyoma. Muri iki gihe tugezemo, uretse kubeshya, ninde wakwemeza umubare nyawo w'Abahutu, w'Abatutsi cyangwa w'Abatwa? Nyuma ya jenoside ya 1994 hari abandi Banyarwanda biswe ngo ni Abahutu modere, ubwo se nabwo bwaba ari ubundi bwoko bushya bwavutse, bo baba bari bangahe ku ijana? Kuki nta Batutsi bitwa Abatutsi modere, ntihabe n'Abatwa bitwa Abatwa modere? Ni ukuvuga ko bo batabaho, cyangwa ko nta ntagondwa z'Abatutsi n'Abatwa zibaho? Ibyo nabyo ni ugusumbanya moko. Ahubwo awiyumvamo ko hari Abahutu modere, Abatutsi modere cyangwa Abatwa modere, bagombye kumva gusa ko atari Abahutu ntibaba Abatutsi ntibabe n'Abatwa, kuko batemera ko ubwoko bumwe bukwiye gukandamiza no gusumba ubundi bwoko, bakabivuga nta bwoba. uko niko kwibohora nta tegeko rigena amoko ya politiki byigeze ribaho ngo rivuge ayo moko icyo ari cyo icyatandukanya n'akamaro kayo ku politiki y'abanyarwanda ihinduka buri gihe hagize ubutegetsi bwemeza ku bwoko butangwa na nyina w'abana byagenda gute abanyarwanda bamwe ubwoko bwabo ntibwahita buhinduka kimwe n'uko ushobora kuva mu ishyaka rya politiki ukajya mu rindi cyangwa ntihagire n'iryo ujyamo ushobora no kwiyita umuhutu uyu munsi ejo ukiyita umututsi ejo ubundi ukiyita umutwa ushobora no kuvuga ko ntabwo kugira kuko ibyo byose utabyemera nta kibi kubuza nta tegeko ribihana n'uburenganzira bwawe na kera ngo umuhutu yahinduka mu mututsi cyangwa umututsi agahinduka umuhutu bitewe n'umubare w'inka amaze kugira munyumvire nawe ubwo se izo nka zihuriye n'ukwemera umunyarwanda yabaga afite mu mutwe we ko cyangwa se ubutunzi buhuriye he n'ubwoko mu by'ukuri nyamara nta munyarwanda wigeze ahindura ubwoko bwe bwa gakondo ntamuzigaba muzi wigeze wihindura umunyiginya aho amarangamuntu yandikiye hariho abahinduye ubwoko bwa politiki muri izo mpapuro z'ibyangombwa ariko nta n'umwe nzi wigeze abihanirwa kuko nta cyaha bakoze n'uwari kubihanirwa yari kubarenganya ni ukuvuga rero ko hari n'abanyarwanda batiyumvagamo ubwoko ubu n'ubu n'ubwo bwabaga bwanditse mu irangamuntu yabo mbere y'intambara ya 1990 hari abanyarwanda benshi batitaga ku moko ya politiki yitwaga ko ari ayabo ahubwo ikibabaje ni uko na n'ubu hariho abitirira abandi ubwoko barebye amasura yabo kubera ingengabitekerezo ya politiki bigishijwe aho kuba babaza ubwo bemera ko bafite ubwo ari bwo iyo ngengabitekerezo niyo dukwiye kwibohora kuko inyuranyije n'amahame arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu amoko ya politiki ni amahimbano mu gifaransa navuga ko les ethnies politiques sont artificielles nta bintu biranga amoko ya politiki mu buryo butandukanye kandi bugaragarira buri wese bibaho nacyo gituma kutayemera bifite ishingiro rukundo ashobora kureba mudacumura akabona ari umuhutu ariko niyo nzima we akabona mudacumura ari umututsi nanone kandi rukundo ashobora kubwira mudacumura ko ari umuhutu ariko yaba ari kumwe na niyo nzima akamubwira ko ari umututsi kandi abo bose bakabyemera abantu batuye isi yose turemye kimwe abakoloni bari bafite mu mitwe yabo ingengabitekerezo bavanye iwabo itandukanya abawaro abafurama n'abanerandofone mu bubirigi bumva ko no mu rwanda ari uko byagombye kugenda ku bahutu abatutsi n'abatwa kandi ntawe duhuriye nabo ibitandukanya amoko yabo binigaragaza indimi zabo n'aho batuye n'imico itandukanye ariko iwacu i rwanda abanyarwanda dufite ururimi rumwe umuco umwe kandi dutuye hamwe hose mu gihugu nuko ababiligi babanza gushyigikira abatutsi ubundi bashyigikira abahutu bigaragaza ko nabo bakoresheje ayo moko mu nyungu za politiki abo bakoloni iyo bamaze kubayobera bakabona ko ibyo byose tubihuje nibwo bahimbye ko ngo amoko y'abanyarwanda arangwa kandi atandukanywa n'amasura yacu babwira amahanga ngo twavumbuye ibyo mutari munsi ngo twabonye abantu bataremye kimwe kugira n'aho bajya gupima ibice bimwe by'umubiri ngo kugira ngo barebe kugira ngo berekane ko tudasa koko nuko babyandika bitaho byinshi cyane bafata amafoto barashushanya bakora n'amafilimi maze amahanga yose yemera ko ngo abanyarwanda tutaremye kimwe abanyarwanda natwe turabyemeraga ngo nta buvuguruzi by'umuzungu avuze kirazira ko abakoloni bemeraga ko imana yaremye abantu bose mu ishusho ryayo babonaga abanyarwanda bo atari abantu nk'abandi. Iyo ibyo bipimo byabo biza kuba ari byo biranga abahutu, abatutsi n'abatwa, koko ayo moko yagombye kuba afitwe n'abantu bose batuye isi. Ariko si kuki bamwe mu banyarwanda nabo na n'ubu bakomeza kubyemera, ari abageze mu mashuri ndetse n'abagenza amahanga, kandi bazi neza ko mu by'ukuri nta bitandukanye bihari, ko nta n'ibitandukanye n'abandi bantu bibaho. Igisubizo nta kindi rero ni ukubera inyungu za politiki. Nyuma ya Jenoside, aho kugira ngo abantu batekereze kuri ibyo maze ngo bibaze ukuntu abanyamahanga bari baje kwigisha abanyarwanda iyobokamana no guteza imbere imibereho yabo bahindukiye, bakabigisha ko ngo abahutu, abatutsi n'abatwa bataremye kimwe, kandi ntaho byanditse muri Bibiliya no mu mategeko mpuzamahanga, ahubwo bamwe bibaje ukuntu ngo abahutu bemera Imana bagiye kwicira abatutsi mu makiliziya babaziza ko bataremye kimwe, nk'aho Imana iba mu kiliziya gusa, cyangwa ko ubwicanyi bwakozwe n'abatemera Imana cyangwa bugakorerwa ahandi budakwiye guhanwa kimwe n'ubwakorewe muri kiliziya n'abayemera. Abavuga ibyo nabyo ni ku mpamvu za politiki. Impamvu nyayo rero ni uko kwemera ingengabitekerezo z'amoko ya politiki kwaganjije cyangwa kwasimbuye ukwemera Imana n'ukwemera ubumuntu, kubera impamvu nanone za politiki. Uramutse umenye ko wiswe umuhutu, umututsi cyangwa umutwa kubera ko sogokuru ubyara so yahawe ubwo bwoko bamaze kumupima ibice bimwe by'umubiri, wakongera kwemera ko ufite ubwo bwoko? Muri iki gihe tugezemo, biramutse byongeye kubaho, ninde wakwemera kongera gupimwa iyo myanya y'umubiri we koko? Nyamara bamwe iyo bitirira abandi ubwoko bakurikije isura yabo, nuko bamaze kubapimisha ijisho ryabo, bityo bakaba biganye babakoloni navuze mu buryo batatekereje. Ubwoko bureba umuntu ku giti cye. Umunsi umwe nari kumwe n'umugabo tuziranye, nuko tubona undi munyarwanda nari ntegereje, noneho umusezeraho, nuko arambwira ngo ugendane n'abantu bo muri buriya bwoko. Ubwo mu mutwe we yibwiraga ko mpuje nawe ubwoko, nyamara sinigeze na rimwe mubwira ubwoko nemera ko ari ubwanjye, kandi nanjye sinari nzi ubwe. Mwese ubwo yabwiwe n'iki ubwoko bw'uwo munyarwanda? Aho yabushakiye nta handi ni ku isura yakurikije ya ngengabitekerezo yigishijwe, ngo abahutu basaba atya, ngo abatutsi basaba atya, ngo abatwa basaba atya. Ibyo bikaba byaramugiye mu mutwe akabifata nk'ihame. Kubera ko kwiyumvamo ubwoko ari ukwemera ko umuntu ku giti cye, buramutse atari ubwoko bwa politiki, nta muntu wagombye kwitirira undi ubwoko, kuko nyirabwo ari we waba uzi neza ubwo yemera ko afite ubwo ari bwo. Kwita umunyarwanda runaka umuhutu, umututsi cyangwa umutwa atakwibwiriye ubwoko yemera ko afite ubwo ari bwo, ni nko kwita umuntu umukirisitu kandi utazi ko yemera Yezu Kristu. Wabirebera he? Nta munyarwanda rero wagombye guhangayikishwa no kumenya ubwoko bw'abandi, kuko ibyo bitamureba. Ibyo bibaho kubera ko ayo moko arimo politiki, kimwe n'uko umurwanyashyaka w'ishyaka rinini ashaka kumenya abari mu ishyaka rye, ni ukuvuga aba bahuje ishyaka, ndetse akifuza kumenya amashyaka y'abandi bankazi, ni ukuvuga abo badahuje ishyaka. Inshuti yanjye twiganye, twabanye neza kuva mu mwaka w'1975 kugera muri 1994, muri Jenoside bamucana n'umugore we n'umwana we, ariko namenye ko yari umututsi aho menye ko bamwishe bamuze ubwoko bwe, kuko mu mibanire yacu twigeze tuvugana iby'amoko ya politiki, kandi wenda ashobora no kuba atarumvaga ko ari umututsi. Hari abandi bemera ndetse ko hari ubundi bwoko bwa kane bwavutse bwitwa ngo abahutsi. Ni ukuvuga abo bavuka ku babyeyi badahuje ubwoko bw'abahutu n'abatutsi. Nibe nabo bemera ko niba amoko ya abahu kandi akaba avukanwa, umutegarugori nawe agira ubwoko kandi akwiye kubutanga. Ariko se biba ari ibyo, abavuka ku muhutu no ku mutwa bazitwa hutwa, maze abavuka ku mututsi no ku mutwa bakitwa tutwa, kuki wowe batavugwa? Naho se abazavuka ku babyeyi badahuje amoko yandi mashya bo bazitwa abandi. Ibyo byose rero birutwa n'uko abo bavuga bati ntabwo ndi umuhutu, sindi umututsi, sindi n'umutwa. Uko niko kuri. Naho ubundi ayo mazina yandi yose, ayo moko yose y'amahimbano n'amafitirano.
Rwanda ko ari nziza, abo bawe batatu bahuza basangiye ibere n'ibanga, umurage rumwe bikabahasa. Biratinda uwakanaraza, ntiyabishima biramuhanda. Nibwo duhenze tumena ibanga, batubera umuhanga wo kudutanya.
Mbere yuko nsoza iki kiganiro, reka mbabwire ibyo ingingo ya kabiri y'itangazo rya UNESCO ryo ku 27 Ugushyingo umwaka w'1978 ivuga ku bwoko n'akarengane gashingiye ku moko. Iyo ngingo iragira iti: inyigisho iyo ari yo yose igereranya kandi igasumbanisha inkomoko n'amoko y'abantu ku buryo iha bamwe ubwibone n'ubuzare bwo kuyobora abandi no kuba babishatse bashobora kubatsemba nk'aho bo atari abantu buzuye. Isumbanya abantu bene iyo nyigisho nta reme ifite, ntinashobora kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe ishingiyeho, ikaba ahubwo yototera amahame remezo n'imigenzo myiza biranga inyokomuntu. Iyo ndakoko rigirwa n'intekerezo zose zishingiye ku mavuko n'ubwoko, imyifatire igendera ku karengane gashingiye ku moko n'imyumvire ivangura. Iryo ndakoko rikagaragarira kandi nanone mu mabwiriza, amategeko, imigenzo n'imigirire y'inzego za leta ziba zarashyiriweho kwimakaza ubusumbane mu bantu, ku buryo hahoraho imyumvire ififitse ku mikorere n'imibanire y'abantu bihereye ku busumbane bwitwa ko bufite impamvu zumvikana. Igihe ndakoko kandi linagaragazwa n'amategeko cyangwa amabwiriza bihumeka ivangura, rikagaragazwa kandi n'imyumvire kimwe n'ibikorwa byototera umubano mu bantu. Iryo ndakoko n'inzitizi ku iterambere n'ubwisanzure bw'abarigirirwa kandi rituma abarikurikiza bakanarigenderaho bagenda baba babi kurushaho bikagonganisha abaturage hagati yabo bikaba kandi n'inzitizi mu butwererane hagati y'ibihugu ku buryo bishyamiranya abaturage ibyo ndakoko rinyuranye kandi n'amahame remezo agenga amategeko mpuzamahanga kandi rikaba riburizamo amahoro n'umutekano by'abatuye isi akarengane rero gashingiye ku moko witegereje amateka yako usanga karakomotse ku bwiganze bwa bamwe bikubiye ubutegetsi ku buryo ako karengane kagiye gashinga imizi bitewe n'ubusumbane mu butunzi bw'abantu no mu mibanire yabo n'imiryango yabo iryo vangura rikaba rigamije no mu gihe tugezemo guhamya ubusumbane mu bantu benye iryo vangura rero ntiryagombye kugumaho kuko nta mpamvu n'imwe rishingiyeho umwanzuro w'iki kiganiro rero narangiza ngira nti amoko ya politiki si amayobera matagatifu atavuguruzwa amoko y'abahutu abatutsi n'abatwa akoreshwa hakurikijwe inyungu za politiki niyo mpamvu nyita amoko ya politiki aba mu ngengabitekerezo za politiki no mu mitwe y'abazemera ibyaro rero ni amayobera koko ariko ntabwo ari amayobera matagatifu atavuguruzwa nitureke kwemera izo ngengabitekerezo ubuhumyi twibohore ingoyi yazo kwibohora ingoyi y'ingoma zirengera ubwoko zikarenganya ubundi ntitwibohore ingengabitekerezo z'ayo moko ya politiki y'izo ngoma ntibihagije hashize imyaka myinshi twigobotoye ingoyi ya gihake na gikoronize ariko ntiturigobotora ingengabitekerezo z'amoko y'inyabutatu zashyizweho n'ingoma za cyami na gikoronize ntitugomba kuzifata nk'ivanjiri yatwigishije ubutatu butagatifu kuko inyabutatu nyarwanda atari ibindi dini ahubwo dukeneye kwibohora ingoyi yazo kubera ko zibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi zigasenya umuco wacu tugomba rero kuzirimbura byanze bikunze kuko ziracyatuboshye bityo twibohore byuzuye maze tugere ku bwiyunge nyakuri inyabutatu nyarwanda ni gereza ya politiki tugomba rero kuyivamo ibyo nzabigendera kiganiro cyihariye nerekane uko byagenda abanyarwanda twabonye ubwigenge ariko ntitwishubije ubwigenge twari dufite mbere y'uko abakoloni bazi wacu icyizere cy'abanyarwanda cy'uko abanyepolitiki batazongera kudutanya kuduteranya no kudusumbanya tuzagihabwa na wa muryango mugari w'amashyirahamwe n'amadini utagira amoko ya politiki uzaduhuza twese ukarengera inyungu za rubanda kandi ntubogamire kuri politiki igamije ubutegetsi uwo muryango niwo ukwiye kuzashyiraho politiki y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu iy'ubutabera bwigenga iy'ubwiyunge nyakuri n'umubano mwiza w'abanyarwanda bityo ukaba amizero y'abanyarwanda ibibazo by'amoko ya politiki abanyarwanda ntidukunda kubivuga ku mugaragaro turabishakisha tukabigira amabanga ni nayo mpamvu bidushegesha hakwiye kuzaba inama nkuru mu rwego rw'igihugu yahuza abanyarwanda bo mu nzego zose ikiga ikibazo cy'amoko ya politiki maze ikakibonera umuti burundu mu bwigenge buhamye ariko maze abanyarwanda bazareke kongera kuzira amoko ya politiki ingengabitekerezo zayo zizaba umugani ucibwa abuzukuru n'abuzukuruza bacu bazajya bavuga bati kera habayeho ikiganiro kizakurikiraho ku byerekeranye n'amoko ya politiki tuzarebera hamwe impamvu zitubuza kwibohora ingengabitekerezo zayo n'uburyo twakoresha kugira ngo tubigereho. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umutudasanzwe, kandi impinduka nk'uko mbivuga buri gihe ikorwa n'ibitekerezo bishya. Ikiganiro ngitanze nk'umuhuza n'umuyobozi w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro na ubutaha.
Data yajyaga mbwira ku mwana wari ati enda kwiba, ku rwatubyaye ntacyo rutwima, uyu mururumba nukaturange. Unyemerere mbahanure icyo dupfa na kiruti icyo dupfa, gira neza uzabiturwa kandi nugira nabi bizakugwa.